ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አረበከውን ጥምር ጦር በንደብሬ ራደዱማ ሰዓት ይግደም አፍሪካ የሰጠ ዱካሰ ጀማረት በነመን ወልማገለት ነሞኒ ሶዶሚ ተኮትሉመን መጋላ ዴተን ከኩታ ኦሃዮ መጋላ ኤልፓሶ ከኩታ ቴክሳስ ዳወታጅሩ የሮ ፕሬዝዳንት ጅዳወና ከነትጅረንት ገምብራቲን ሞ ቀበና ቀወረት አከሰርቷናን ጭማ ባው ዋምችዲ ያታጅራ ዋይ ጎዳንቶታስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጅራታኒ ትረቲ ከፕሬዝዳንት ቻማንዶ ዱበተኒ ቱራኒስ አካጀቸ ሎጊሰኝ ጥቀማጅራ ገባሳ ሪቻርድ ግራን ያለኒ ቱሬዝ
ጀለቡልቲዳ ወና ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዴተን ኦሃዮ ፍ ኤልፓሶ ቴክሳስ ትገገሰኒት ሴርጃባን ቀዌ ኡጉሩ አከበው ከነንጋፈተን መሰራ ዋይት ሃውስ ጭነት ወልት ቀበመኒሩ ሴነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሴራ ማናማሬ ዴሞክራቶኒ ተዱማተን እንደርብሰን አከሰገሌን ደበርሰንጋፈቱ ኩንስ ከነን ቀዌ ቢተተን ማርቲ ዱዱበን ሴና ሳኒ አከቆረተም ከነኒ ኢንተርኔት ይረትስተይ ለፈራት ጉርጉራ ሙዳቁን ቢተተን ደበለቹ ቀባጀዱ
አይ ዶንት ዋንት ሂር ዊ ዶንት ሃቭ ዘ ቮት ዊ ዲድንት ሃቭ ዘ ቮት in 1964 for the voting rights
sagale enqamnu sajadu dagawun fedu barakuda sagal 64 sera mirgaf sagale kennu ndandenye turre sagale qabanne himbennu kanaf sababa kana dagawun fedu sagale argachu dandenye jirra kunis dibba bulchudan argachu dandenye kuntau qaba dibba gochun yeronsa amma jedaniru president trump witata darbe gocha gaddisiisa dakkabe kana kan ilaleen inna dubbatan fitinsa dakkabe sababa heddu maqaadaan kanneen keessa dukkuba sammuu fi tapa viidiyoon dhiyaatan kanneen hokkaraan guutaman maqaadaaniiru garuu amerikaa keessatti akka salphaatti qawwee argachuun akka danda'amu calliinsaan bira taran keessuma qawwee humna guddaa qaban kun immoo bulchaa magaalaa deetan naan huwaali mufachiiseera iddoo sanatti nama sagaltu ajjeefame kanneen ajjeefaman keessa obboleettiin namticha ajjecha kanaaf shakkame keessatti argamti. Haasawaa Tiraampii mufadheen jira waan barbaachisu dubbachuu hanqate argite waa'ee qawwee al tokko dubbate waggootii muraasa darbaniif dhimma qawwee kan ilaale irratti pirezidaanticha hordofaa turre. Waan itti amanu ofiisaayyuu waan beeku natti hin fakkaatu kun ifa galaadha jedhan pirezidaant Tiraamp deetan Ohaayo irraa gara Elpaaso Teeksaasitti imaluuf jiru Elpaasootti namni 22 suuqii guddaa Walmaart jedhamu keessatti ajjeefaman ajjechaa kanaaf kan shakkame Paatrik Marsariitii ofiirratti dhaamsa olaantummaa warra adii leellisu ajjechaa kana dura maxxansuusaa fi namoota warra Ispaanish irra jibba qabu agarsiiseera. President Trump witata darbe haasawaa dhageessaniin lammiiwwan Ameerikaa yaada akkasii akka balaaleffatan gaafatan garuu Trump ofii isaaniiyyuu falaasama walfakkaataa qabu hiriira baatii guraan dhala darbe Elpaasoo keessatti godhameen gama kibba Ameerikaatti dallaa ijaarame namoota seeraan ala Meksikoo fi biyyootii Ameerikaa waaltaa keessa Yuunaayitid Isteetsi seenan ittisuu itti fufnaa jechuun dubbatan.
Actually there's nothing like them for what we're talking about. We want to stop drugs.
Dalla ijaruun ni hojjeta waan dubbataa jirru kanaaf baala sammuu darreessu akkan seenne dhaabu qabna seeraan ala kanneen nama deddeebisan dhaabu qabna kanneen akka hojjechuun Ameerikaa seenan dhaabu qabna dalla ijaruun lubbuu namaa duwarraa oolchaa dalla ijaruun bu'aa guddaa kan argamsiisudha jedhan President Trump. Paartii Demokiraatotaa irraa pirezidaantummaaf kadhiyaatan Beto O'Rourke akka jedhanitti Tiraamp jecha faallaa immigireeshinii haasa'uun Elpaaso keessatti simannaa akka hin arganne godhaa jedhaniiru.
There's a very real consequence to this. We've seen hate crimes on the rise in this country.
Kun waan qabatamaa hordofsiisu qaba biyyattii keessatti yakki jibbaa dabalaa akka jiru argina kunis waggootii darban sadii keessatti ture ragaa kana caalutu barbaachisa taanaan immoo sanbata darbe wanni uumame waan pirezidaant Tiraamp hojjetanii fi gaaffii jiruuf deebii ta'eeraa jedhan kanaaf haala uumame kan akka gaariitti deebiitti kennaa isa jedhuuf gonkumaa. Natti hin fakkaatu jedhaniiru kantiibaan Elpaaso de Margo garuu akka dubbatanitti Tiraamp gara magaalattii yennaa dhaqqaban simannan ni godhamaaf.